Tangazo, 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 tangazo. Wambie, wote wajue. Wambie, wote wajue. Mazese ya leo tofauti na miaka ile. Kanga moko, nduniko, baikoko.
Utane mazese.
Nisibwisho, makumbusho.
Utane mazese.
Mwenge mbaka tandale.
Utane mazese.
Imala mbaka ilala.
Utane mazese.
Kinondoni na magumimi.
Utane mazese.
Wananyamala mbaka mbagala.
Utane mazese.
Uguluni na kiwalani.
Utane mazese.
Tambata mbaka temeke.
Utane mazese.
Sinza na mikocheni.
Utane mazese.
Mazese. Twende mazese. Ah. Tukutane mazese, mazese dalajani. Tukikutana tupige vitu fulani. Mimi na wewe, we na jilani. Tufike pale tukapate burudani. Imaini shafika, tiktoku nitapika. Mademu ibao wakunduka nao yani wakika leo. Mwanangu tavesha, na mimi tavesha. Wakali ibao jona wanao yani wakika leo. Mazese, twende mazese. Kanga moko, nduniko, baikoko.
Utane mazese.
Nisibwisho, makumbusho.
Utane mazese.
Mwenge mbaka tandale.
Utane mazese.
Imala mbaka ilala.
Utane mazese.
Kinondoni na magumimi.
Utane mazese.
Wananyamala mbaka mbagala.
Utane mazese.
Uguluni na kiwalani.
Utane mazese.
Tambata mbaka temeke.
Utane mazese.
Sinza na mikocheni.
Utane mazese.
Utalijuajidi. Tunacheza, tunaruka. Tunakunywa mtungi. Nauliza nani ajabesha. Ajabesha, wanangu nani ajabesha. Ajabesha, weka bia, shusha bia, weka bia.